nasema, asante, yo madani nasema, asante, yo madani nasema.
Thank you.
Ramadan.